Peter sends a gazé. Kaboum. Ekidibe. Chintu cha mene chiseka sandie cha chidisha. Wena mare pinga nyana kula pizza. Mene jimazeka na we everyday ndiye my enemy. Na baby wa mene yongonyonga ndiye aluma ziba. Kama ke ujeza ndiye kamaruma. Pamale pula ma black table ndiye wa ma posting. Zunga zibe njo kapachi panda. Kapa pasha osa santa. Sama zivika mweho. Kati ya chaya zimairo. Na tinkala ke ya fumune. Chicheza na ye, chiseka na ye, chikutia na ye. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na ye komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo everyday. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Benangu si yankika ni chodabu isanzo. Wazanga wakatuma foni zwani mvela. Kaya ni ndani yango mvela. I'm wondering, ni ndani uyo. Ni ndani alibizi muka foni kanga. Chito zina zidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Tiribizi tiseka na heve. Chicheza na ye, tiseka na ye, chikutia na ye. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na ye komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo evide. Shushushu. Kuchechi, wakamba na matanks. Bela wapeleka muma bazi makonda gita. Bela nguni mamaneja muma company. Kuma priority ni kutola ankani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamonku mu university. Olu azemoma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Washushula kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na eko mata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo evide. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Mukamwa shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapezeka na mo everyday. Shushushu.
Jeo Tawani. Eko Lima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with 48 Foxtrot Lima Alpha Tango Sierra.
Peter Zenzagaze, please stop.
G-Show Records production.
Peter Zen Bande Beat, Ekidibe, Kanunube, as a tiger.
It's feeding paper that we are the kitchen. Quincy Weezy, Yana, cooked up again with a little spice. Better.
In fact, I wait for the council.